Wamem choko sabea
Akitembea si mchoki kumluku Ile shepu wamelijazi ya supu Mtoto bombo yani yuko chuku chuku Anapendeza hata kwa nguvu ya bo
Aise ni mkali Moto kote mbali Aise ni mkali Moto kote mbali
Ananipenda na mpenda yendo njia kuku Ataki mwingine mindo serikali kuku Apendi magari twende hata kwa miku Yani ni valentine siku zote siku ku
Mtoto jicho Akilembua jicho Mtoto dimples, ana hata pimples Mtoto jicho, akilembua jicho Mtoto dimples, ana hata pimples
Na mbele mtoto fundi yani ni machepele ana kishundo ana kimbunga mchawi pesa mchawi mpunga mikwake tega zungula unga kwake na tubu tena nafunga
Take over the game.